Get free music on mdundo.com.
Silete hapa vikombe. Leo pombe na kunywa bila chesa. Mifuko zimejaa, niko na mapesa. Leo lazima nipite na mtu. Sijali atakani mtu wa mtu. I need a vela, I need a vela, don't skie better. Kwanza kesho siendi wera. Kesho ni siku ya kuenjoy hela. Kama prince, niko lucky. Kesho kuna ka princess kata nitolea taki.
Basi tupewe to. Kanyage waya, toko jaba uko tap tap zote ni dawa. Walenga stress na chakuka nika umepagawa. Nipigaga shower before ni kuje so siezi gawa. Nasikia kuhika, nasikia kuwimba. Zimeshika sana di nasikia kutapika. Kila mtu ni mwansa, nasikia joku jipa. Acha kushika, kabe uwezi jika.
Basi tupewe.